DatiMsafi.com. Umarekani mwiki
Weza
Apike yapa wisi boy wanteni
Oya nicha imba nini buna sina idea Kila diki wasa dona kosa idea Nicha imba nini buna sina idea Kila diki wasa dona kosa idea Wena mama tafja idea Nachaka idea Tafja idea Nachaka idea Wena sema tafja idea Dea 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 dea
Wema kitwembe mapenzi, mitana malezi Mozi unaona jelo tukimbia wazazi Twembe masela, twapige bakola Walo tangulia na walo kuwepo jela Au twembe watoto katuni kama bala Ihibe kama spizo labda nta kwanza
Umalaya tu ila kuoga
Wote twembe kama mundiwe hitiko masava
Yani we hitiko masava?
Oya nicha imba nini buna sina idea Kila diki wasa dona kosa idea Nicha imba nini buna sina idea Kila diki wasa dona kosa idea
Sema shut up, nimefika Mr. Idea Na kupa idea kama unanisikia Quiet, pola lugaro semkepea Kitaka choku kutaboda utasimulia Idea za walifinaba Wezi mekua nyingi wona weza kwa shanga Autu impia ajari na majira Mana idea salunya ne kujiona star Mara najiona wizi I'm talking to witchy Nito inguma yangu na mimi witchy Nishuti video kishu banja nchi Kama bwana miso sinauliza nitoke vipi Tupige idea ya majonzi ya uvipi Idea usingizi na njozi ya uvipi Ni wachane watoto wa chokozi ya uvipi Au niwe blue nipige mapozi ya uvipi
Mbona sina idea Mbona sina idea Mbona kosa idea
Au chaipenda iyo
Mungu baba mungu yetu mbariki sana mama kena mie Mama kena sama wete
Defao Na zapota mchimi mwamba Eu kenze baba namba Chitu mwazuna na mwana kude okanda
Watoto tunakunasha Marekani Umarekani mwingi Tawala umatembo Barcelona
You're hitting it
DatiMsafi.com
Feeling vibes from Moses.